wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbache
wote
wote wote
amshapopo
kwa wote
amshapopo
wote wote
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbache
wote amshapopo
kima
amshapopo
kima
sisi amshapopo
amshapopo sisi mashine kama mmekosa kazi shikaje mmkalime me usilete ubazazi washa kiki ni zime me shishi ndo funga kazi hakuna mwingine kama unywele ni nao kama mkia ni nao ka baby face ni nako tapo shishi mama lao kama mkwanja ni nao mkia ni nao kama upaja ni nao shishi mama lao weka weka wende wewe
amshapopo
wote wote
amshapopo
inuka wewe
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbaya
shishi amshapopo
ali 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 nenda ukalale nacho kidalipo nenda ukalale nacho kama unywele ni nao kama mkia ni nao ka baby face ni nako nako sisi mama lao kama mkwanja ni nao mkia ni nao kama upaja ni nao sisi mama lao
sisi amshapopo
hey
amshapopo sisi amshapopo
hey
amshapopo
wanasema maneno wala sijali vidomo midomo wapishe mbaya
sisi amshapopo
ali 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 naleta matata shishi baby naleta matata naleta matata wei gunga naleta matata hey naleta matata shishi baby naleta matata wote wote wote
bring it bring it bring it